waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab isniina bisha Janaayo ay tahay 11 sanadka 2020. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn gobolka Victoria oo ogolaansho gaara lagu soo geli doono wixii ka dambeeya lixda maqarnimo caawa oo Janaayo ay tahay 11. Qaar ka mid ah xanibaadihii saarnaa magaalo weynta Brisbane ayaa weli harsan inkastoo bandowgii ballaarnaa la qaaday. Qofkii doonaya inuu u soo safro gobolka Victoria laga bilaabo lixda maqarnimo maanta oo isniina bisha Janaayo ay tahay 11 waxa uu u baahan yahay inuu ogolaansho gaar ah helo si uu gobolka u soo galo. Ogolaanshaha dadka la siinayo ayaa ku saleysan nidaamka la yiraahdo traffic light system oo loo sameeyay dadka soo galaya xadka gobolkan Victoria, isagoo macnihiisu yahay in dadka la kala siinayo saddexda midab ee traffic light-yadu ay leeyihiin oo kale. Hadduu qofku ka soo safrayo goob lagu tilmaamay inay tahay green zone, midabka cagaarka ayaan wax xanibaada saarnayn, halka dadka ka soo safraya midabka orange ama midabka jaalaha ama midabka liinta looga baahan yahay inuu qofku iskarantiilo marka uu soo galo ilaa xanuunka ay iska baarayaan oo markaasi laga waayayo. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in qaybaha ka baxsan magaalooyinka Sydney ee gobolka New South Wales ay geli doonaan midabka orange-ga la yiraahdo caawa lixda wixii ka dambeeya, laakiin magaalooyinka Sydney iyo waliba magaalooyinka Brisbane ay weli haystaan calaamada guduudan, macnaheedu in yahay dadka goobahaasi degan inaysan Victoria soo geli karin haddii aan ogolaansho si gaara loo siin. Dhanka kalena sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoria Brett Sutton ayaa sheegay in shacabka reer Victoria aysan ahayn inay ka walwalaan ilma yar oo laga helay xanuunka COVID-19 isagoo ku sugan dalka Israa'iil kadib markii ilmahaasi ay waqti ku qaateen magaalada Melbourne. Ilmahan ayaa xanuunka COVID-19 laga helay 9kii bishan Janaayo, markaas oo uu ka degay magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'iil, balse intuu Victoria ku sugnaa ayuu tagay ayaa la yiri xarun caruurta lagu xanaaneeyo oo ku taala Armidale ee koonfur barida magaaladan Melbourne 7kii bisha Janaayo. Professor Sutton ayaa sheegay in inkastoo maamulayaashu hadda ay qaadayaan tallaabooyin digtoonaan iyo taxadara oo kayskan ku aadan, laakiin isagu uu u arko in khatar weyn aysan ka imaanayn kayskani. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk waxa ay ku dhawaaqday in xanibaadihii saarnaa magaalo weynta Brisbane la qaadi doono lixda fiidnimo maanta oo isniina, kadib markii gobolka aan laga helin wax kaysa oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. Laakiin waxa ay sheegtay in xanibaadaha qaarkood weli ay sii jiri doonaan 10 maalmood oo kale ilaa laga gaarayo 22-ka bishan Janaayo, iyadoo ay weli jiraan walaac ku aadan in gobolka ay ka jiri karaan cases COVID-19 oo aan la ogeyn. Saddexda maalmood ee bandowga ayaa la soo rogay asbuucii la soo dhaafay kadib markii qof nadiifiye ah oo ka shaqeynaya hoteelada karantiilka laga helay nooca COVID-19 ee aadka u faafa oo asalkiisu ka yimid dalka UK. Palaszczuk ayaa sheegtay in dadka degan magaalo weynta Brisbane laga doonayo inay qaataan ayna xirtaan face mask-iga waxa loo yaqaano inta ay meel gudaha ku jiraan ilaa 22-ka bisha Janaayo. Dadka guryaha ku kulmaamay isugu tagana waxaa lagu xadeeyey oo keliya ilaa 20, halka meheradaha iyo ganacsatada kala duwan laga doonayo inay raacaan sharciga hal qof 4 mitir oo iskuweeraba. Dowladda Northern Territory-na waxa ay qaaday nidaamkii hore ay ugu sheegtay in Brisbane, magaalo weynta Brisbane, ay tahay meel xanuunku ka dilaacay, taasoo macnaheedu yahay in dadka hore uga soo safray Brisbane oo yimid Northern Territory sabtidii axaddii la soo dhaafay hadda laga sii deyn doono quarantiilka ama goobta karantiilka ee ay ku jiraan. ACT ayaa iyaduna sidoo kale qaaday dalabkii ahaa in laga doonayo inay iskarantiilaan dadka ka yimaada magaalo weynta Brisbane. Magaalo weynta Brisbane ayaa lagu dhawaaqay inay tahay goob xanuunku uu ka dilaacay jimcadii bishan oo ay ahayd 8-da, kadib markii laga helay case ah nooca aadka u faafa oo asalkiisii ama markii ugu horeysay laga helay dalka UK. Dhanka kalena premierka gobolka West Australia Mark McGowan ayaa sheegay in xadka xirnaa ee gobolkiisa uu la leeyahay Queensland uu sidiisa sii ahaan doono waxba laga bedelayn. Horey ayay WA waxay u sheegtay in shuruudaha ku xiran in dib loo furo xadka ay tahay in gobolka ama hadba meeshaasi 28 maalmood oo isku xigta aan laga helin wax kaysa oo gudaha la isku qaadsiiyay. Mr. McGowan ayaa sheegay inkastoo uu ku faraxsan yahay sida looga jawaabay xanuunka ka dilaacay Queensland, haddana siyaasadda WA ay tahay mid mar walba taxadar leh. Waxa uu intaas ku daray in dowladiisu ay dib u eegi doonto go'aamadaasi xadka lagu xiray markii tallaabooyinka COVID-19-ka ee markaasi magaalaweynta Brisbane la qafiifiyo. Dalka Mareykankana, afhayeenada aqalka wakiilada ee baarlamaanka dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay inay wado dadaal ay ku doonayso in madaxweyne Donald Trump xafiiska looga qaado, isagoo ku jira madaxweynuhu maalmihii u dambeeyey ee xilkiisii 4 ahaa. Arintan ayaa imanaysa iyadoo madaxweynaha lagu eedeynayo doorkii uu ka qaatay inuu kiciyey baa la leeyahay dibadbaxyo dad ku dhinteen oo ka dhacay baarlamaanka dalkaasi. Miss Pelosi ayaa sheegtay in aqalka wakiiladu ay asbuucan u codayn doonaan qaraar ku boorinaya madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence inuu soo qaato soo xigto xeerka 25 ee dastuurka dalka Mareykanka, kaasoo u ogolaanaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirada inay madaxweynaha xilka ka qaadaan haddii uusan awoodin inuu guto waajibaadkiisa. Haweeneydan ayaa sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka haddii uu taas ku guuldareysto ay dimuqraadiyiintu doonayaan inay bilaabaan nidaam ama dacwo xilka looga tuurayo madaxweynaha ama waxa loo yaqaano impeachment-iga. In ka badan 200 oo xildhibaan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyo mid xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku dhawaaqay oo ogolaaday inay taageerayaan qorshe madaxweynaha xilka looga qaadayo, halka 2 oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay sidoo kale tallaabadan taageersan yihiin. Dhanka kalena xubno ka tirsan dowladda Australia ayaa walaac ka muujiyey in ay warbaahinta bulshada sida Twitter, Facebook iyo kuwa kale ay warbaahintooda ka mamnuuceen madaxweynaha xilka kasii degaya ee dalka Mareykanka Donald Trump. Akoonka Mr. Trump ayaa laga hakiyey dhowr warbaahin bulshada kadib markii asbuuci lasoo dhaafay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay baarlamaanka dalkaas dalka Mareykanka ee magaalada Washington DC. Qasnajiga dowladda federaalka ee dalka Australia Josh Frydenberg ayaa sheegay inkastoo hay-adahaas ama warbaahinta bulshadu ay xaq u leeyihiin inay sameeyaan waxa ay doonayaan oo iyaga walaac ku haya, balse su-aashiisu ay tahay in mamnuucidaas ama joojinta akoonada dadka qaarkood ay tahay mid lagu wiiqayo xurriyatul qawlka. Dhanka kalena siyaasiyaha ra-iisul wasaaraha Michael McCormack ayaa sheegay in loo baahan yahay in si isku mida dadka loola dhaqmo marka ay noqonayso in akoonada markaasi la hakiyo. Saadaasha hawada Brito Talaada magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruuriya 23, halka Sydneyna ay inta badan cadceed tahay iyo 29.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.